Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde, midem Alkamsare sappo e jitti lewru Juin hitaande 2026. Sakraabe to gondum helade hejoji amen di lindi e mangal moddo makat jon ofu andom en chalmin am san. Leydi Cote d'Ivoire kayon ka holti wida ana yidi golididde e leydi Mali fayoto leydi Burkina Faso bangal kabaruji bilide e denago himbe andan be kabaruji bilide e denago kayon en ka holti wida odo anniya mo bamle nyaloma hande o kayon ka an han yettede san ne andi way latal sababu o rende e kiri amen di odo kabaru odo journal do ngaram bedorade fam kootiram bafla be fami kaltana am tom wida choggu acine kan hake andi den am tam wida choggu gorol nyaloma hande o to ka nabbi fa jabbiti dum latike sababu yettinde kutteje kewde yimbe jibbe wadde dewle sakra dum sembe kabaru jom jogonam ci hadde bisimna modom hedade men leydi Cote d'Ivoire kayon ka holti wede ana anni gollididde e leydi Mali fayeto leydi Burkina Faso bangal imadraji bilidi e denago fayeto habu fewde e terroriste enbe andanbe kabaruji kewbe kayon andanbe kabaruji bilidi e denago hewbe kayon en ka holti wede odo anniyam mo bamle nyaloma hande o kan waylata sababu rende keri di be yimbe do yide do leede didi feccidi le nyaloma hande o be kolliti do wede ngal do gollidal kan han tawede holare ngal do gollidal ka fa heba lawol hina holar tawbe hakuna de do gede didi lewi mabbe so leydi Cote d'Ivoire kayon ka holliti gubal ngal be noddirta ayes le nyaloma hande o kan yidi feccidi de mudum kabaruji bilidi e daranagol denago mudum huna fu wattadu so be non yimbe salo hokkudi feccidide mabbe kambe duddi do kabaruji goti fa kemen famtare kedde kanko docteur Ahmad Touré kanko woni ardu golli gangal mino dirta centre de recherche en gouvernance médiation et sécurité le lam sahel to wonko o wi citasi dibe do fetango Ousmane Niali Boudji
Matière de sécurité
ko nari bangal denago dabiri fu an han fiede o dabiri fiade ana nato sabe dejere hebe li leydi Mali Burkina Faso Cote d'Ivoire so dokkondiri juudbe gollidi gadi wayre cagan sare yogaji ana tirsi Cote d'Ivoire hollita sare yaaji selludi di ngal golla dodo do mudun ko nato sabe leydi Mali ka leydi Burkina ana ya hore mudun di golleji sabe sa fami en woni gubal mangal pare ko noddirta force unifiée leydi Cote d'Ivoire ana han joodnirade dokkondure juude e ngal gubal mangal pade en tegal mudun du so Cote d'Ivoire holliti sare yaaji gollidetata mudun anato sabe jien dejere hebe ko nari bangal habde yime lonbe hite ben ne lede sa hende fayo tarkasin be dokkundura kabaruji honan be yime hewtirte
le partage de renseignement
compagnie Air France kayon ko holti wiida waram uddude bureau ngaji mudi fu gondi bama hodo 33 lewru juin hitane 2026 gollirbe gol horabe gollirgal gal holti dum e le bataille goto mo be jaltini so be joppido o beme ande kesede dum sappo e joyi lewru juin bettindu gol do darngol golle gal do compagnie o do compagnie ka ana wada dubi tati tagal ko ya warta hakune de do lede didi ka dari urto o do compagnie dum wadi do tagal fodami fode mo do woni bilisa natudo hakkune leede didde do won leedi France kan e leedi Mali bangal kabaruji bilide e gollidal politique mi jaran yeso faham ele kabaruji amen di fami andina on wiide gollilgal gal be noddirta DGCC kanyun ka an wondi wujukitaade imadaraji mudum faham nokkule kewde le leedi amen di be gondi habude e ko nawri bangal kabaruji bilide suttugol essence o ko wana ele cuggu kolitaade urde laamu leedi amen di station ngay sappo e didi woni udda le nyalama hande o goto uddama bamako do le region ngayi kay region kaydu yoga uddama to fa ke ben famtar aniko intalab bi ak bilal hebanem do majum do fetango Ousmane Niali Boudji
ngabbe o golle yo mangal paden huminibe horngoji be direction du commerce de la concurrence et de la consommation station ngaji no kuje ko bojan sotete sappo e go woni uddade sa jola kuru keto le region kay nyande alan sappo e nay le region du e wi direction régionale du commerce de la concurrence et de la consommation DRCC le no kuje chottoje ko o jannangam an ngadon guykaji yabbinde cogguji ilam o wi hana yabbaade litre essence bi cotterano dun ton hakkunde temetati yaade temede jeego le nokkuji yogaaje do bamako do station god uddama sabe camion siten goto nangam le mudon ana wondino waylidu ko bojan le station god no walda esaria e wi DRCC bamako de imadraaji horngoji ana jokkindo bamako do ele e region ngaji di do habugol golleji di ngadda esaria bangal kabaru ko bojan
Sidio Tamani mo Fondation Hirondel do Mali do kanyi e gollidimbe mudun radioji e teleji Mali Irtel e do faba munya coopération suisse coopération espagnole union européenne gouvernement norvège
mahina anale cercle buffalo be hultama wiide goroka cogumudum nabbitum fa yabbiti gorongone waba ya gorongo an hasindina san e kabaruji bilidi e habugol dawle fa yotto kabaruji guddi kasen dun yambereji bilidi e finata wa amem lelo mahande o gorongo kayin ko hultama wiide abada ana bude hitande lelo mahande o cogumudum yottaki do wonde lelo mahande o fa keben famtan anni ko musa be sidibe ke yadam gondo le ondo nokko hebanem do majjum do fetan usman nyalgule sita sidibe
le geni mahina le lam baflabe ngabugo chugo goro wadi tidala mawdo do galleji kewdi rawne non kilo goro ana ciotte temere tati yade temere joy sefa ngagnol man handen do yefa ujina temere jitti do natigen sabe hebunde kalisi dewle du kasin aran non kalisi dewle ana bamano unya sappo didi yade ujnyaaji sappo e jeegon nga handen wetti fa ujnyaaji debbe nikkuji yogaaji le wi kango fuseni fadiga goto ciotto goro le geni mahina ona facintina endo ittidalaji
ko wadi kabar mu don yosabe rafinde nagu o dun lati sababu fa jaaguji di buyto warde jaagotobe ana kula warde pati mursa jawdi mubben arwa e dartude wadde nede ka a doman fa tampa warata
Levi makko Musa Kaji sodde goro fayotenen onnuku donu sabimbini ngabugal cogu goro
ko min chorata goro sinya beedi passi mudon en wa yaade fa ujinaaji debbe so wana dun arande kilomito cjotiranno don hakkunde temed nay yaade temere joyi be mi anduno min cjotiranno don jaati temed tati e debbe sappo ka handen min jettira ka min cjotan kilo fa ujinaare temere jetti
jamar ko hemun holliti ana suglide ortida la sanne Salifu Dambele ana wonde lalnaade wadde deegal mudun ti feso gor ana tidi watti joni ana tirsdo jamar soda dum fa bata nesuji mede fina tawa meden
wari sodde goro wiama kilo yeyi fa ujunere temere jetti kam yetira kam sodan sabi nafa mudun ana mauni sanne don gonden handen do kabaru goro ana wada fa yogabe mbasa huyeninde kurtungu sabi kilo mudun ana bado jaati futte
le genni mahina sabe tidalla handen yimbe hewbe ana han jewde honene alhaljim en wodiri festa gor ana jogi darogla mangal li fina tawa meden dongu musa besi be hebni siyo tamani yude baflabi
min juuti om san hedaade kabaruji amen di do min kaddata kiki hande wassalam
saatuji e lando to ko sabi kanyu e hono croix rouge yarta e nokkuje difiidi ando wiide croix rouge ana walla himbe kaajaabe balligu ko yaawi to be tawaafu faa dum wada e be haali haaldude e himbe wobbe tombe ko be laatiifu croix rouge heedana fey goto ana haani dalen be jotto e nokkuje to tiidalla woni leedi mendi tawi fey huune hebaybe